Ochera kuchinda musarubini zomuenda na mende somai dovo ziri abona nyongero kubanga tena fimkuwaza gowe nagira maso nokubira ngate munange otugobirira okola chama nyokola chama wendo era webalire dala kubira ngate na fo tambala na fo noko balire na kuzumeziri asatu murumu tulabanga munange aluna kula mande mwaka bila bila mwe bila mwezo gwa Oktoba airanga luna kuru sembayo mwezo guno gwa Oktoba tuagaro kwa za katonda kututambuliza dala obulungi buchatu tandika mwezo guno gwa Oktoba netuweranga tuchari walamu ilago munange obo uchasa noga mantisina jenevaliza katonda munanga atao mbasi kutegera kubanga akuwani lidebanji wetuogeze saweno tibacha sobra kususa tibacha sobra kuogera tibacha sobra kulaba tibacha sobra kuulira niyate gwe katonda achari kuwa devyo na wache tugele dara maso na ukulani ya temula felimu tumwebaza na ukusitulia dara ili nyari utirivu nyo urbanku uwe mande mkwano kwa nginyongero kutegeza tuvira utirivu ni wana faba Inter-Religious Council of Uganda mstara feisoka munteka teka ya muntu yozo na ange Eric Sempija Monday to Friday sawa ziwanya mbaka saa mkaga izo kumachetu kwa tutambula ni nteka teka eze nja uro wewa ugo mnanga mpuliriza studios inaika jipua kwa nafe da kufira demu Inter-Religious Council of Uganda Reverend Ndina ye njogele na kuzine waza manti Reverend Daniel Token wajuli nza mulina nge njogele weyo gewewe gambe insanji zino nza mulina kutelevu mstudio za chenda mstari kwa rinye ze muenda na mrembe fome dobo zili ya muna mzikirize mkwasa kazi ndala kufuze
mkama wa forever ziwe abatu uliza mwena ndawe muulide ya maanya ni dobozi mzore vlanda ni ukite mwezuli mkola na chitongo lecha Inter-Religious Council of Uganda
yes sir
kutitewe chikuru
tuweba
za nyo na mirembe FM ukutufichizanga ya kade ukujia netuvera kwa nile tuogera ili ya bantu wa katonda
amina
yes sir
mbutine vukamu kule kumisimbi mkomeo tutandike numura mwagwa fe ila tuja kwa tutandika chichi chipiachi chichigi na maso mwinta Religious Council of Uganda ne Reverend Daniel wetu gendo kutambula kwa chuu sakari
ya mukama omutoza jimanyi ajifako ajikiriza mu Uganda ya mukama
mwotiri kumuna fechenda mstaru kanyeza muenda na mwembe fama edobo zira kwenye tu gina maso no kutambula ilani nyongi la dala okukweba za gwache kumide munteka tekeno ya muntu yozo na ange Eric Sempija atenga tuli ne Reverend Daniel Token wejuli agena maso no kumanga temuna fatu unga mia kunte katika zenja uruwa Reverend Daniel katutandike na chechi gena maso update chi elimu Inter-Religious Council of Uganda muna Uganda alia uliriza ya ndiwa date gea
uweba lesebo mtesi tuangalo kweba za katonda nge kitongole isa Inter-Religious Council of Uganda uruvu na anyizibwa bakade bafe webala bantu balino kutusa kubantu tubadde nebyo kukola bingi mu wiki yona ninja gala kusoso wazako bibiri oba bisatu tubadde kufamu ya fe ebu yukwe mugombole itibwa Sibu Kunja nga tukole emirimu egyenja ulo twagala okwebaza ekitongole kya NAD betukolagana nabo tulina omukago ogw'amaanyi abatuwadde ebyokukozesa okulaba nti faamu eyo ekulaakulana batuwa ebisolo ng'ente balina enteekateeka ey'okutuwa enkoko batuwa ebisolo biri ebirala embizi netulaba nti tubikuumira awo ate ne tubeera n'ennima ey'omulembe it is a demonstration farm abantu kwe bajja ne bayigira okulima naddala abavubuka kubanga ensi yaffe manyi nti abavubuka batwala ekitundu kinene nnyo ku population naye ate ebyokukola tulowooza nti buli muntu ateekwa kubeera mu ofisi buli muntu ateekwa kubeera avuga motoka buli muntu naye ngaate ebyokukola ebirimu esindi kati tebikyali mu ofisi twetaaga okubeera nga abantu balina skills so Paradise Demonstration and Land Farm and Learning Center tulima tulina crops ebirime tulina ebitooke, tulina kasooli, tulina ennima ekibuga gye tuyita backyard farming, nti omuntu ayinza okubeera mu polota naye ng'ate bwe tuba tumuyigiriza okulima alimira mu polota eyo emabega w'ennyumba ye oba mu luggya mu kifo ky'okusimba ebimuli ebyereere. Ebimuli ebyo biyinza okubeera nnyaanya, biyinza okubeera bbiriŋŋanya, biyinza okubeera butungulu, biyinza okubeera okra, n'okendeeza ku expenditure egenda okugula enva n'ebintu ebirala. Tuyigiriza okulunda, tulinayo okulunda kwa ente z'ennyama, okulunda ente z'amata, okulunda embizi, okulunda enkoko ez'amagi n'ez'ennyama, na zino ezaffe eza bulijjo. Kale abavubuka baffe n'abantu abalala bwe tubatwala eyo ku faamu okuyiga bayiga ku bintu bingi. So wiiki eno twabadde n'abanadisi nga bazze okutulambuula okulaba emirimu gye tukola, ate ne babeera basiimu. Twagala okubeebaza olw'enkolagana yaffe nabo nga gavumenti eyisa mu bo obuyambi okutuwa, ate naffe obuyambi obwo bwe tufuna tubwongerayo mu bantu bwe twava ku faamu, ate tweyongerayo mu districts 10 eye Luuka, Bugiri, Tororo, Mbale, Butebo, Kabera Maido, Kumi, Soroti, Katakwi, Andamuria. Mu districts ezo twagabayo ebisolo ebyenjawulo. Abeeteesobo baasaba ebisolo nga baagala nnume ezongera ku nte zaabwe ez'ennyama. Ente ezo baba bika bibiri, Saiwan ne Boran. Ente ey'emyezi amakumi abiri mwena gye myaka ebiri ebeera nnume nnene nnyo nga yagejja bulungi ng'esobola okuvaamu kiro nga bisatu. So ne twagala tulongoose ku mutindo ogw'ennyama, ng'ate omuntu ayinza okubeera n'ente ye nga ntonotono nto mu myaka naye ng'ate ezitowa mu byenfuna. Ne tubeera na district ezisigaddeyo baafuna ente ez'amata, ne bafuna ente ne bafuna n'embizi. Abalala bagenda okufuna enkoko mu nga 28 November tujja kubeera nga tufuna enkoko, n'adisa egenda kutuwa enkoko 12,000 ne tugenda okugabira abantu abo okwongera ku livelihood, nti embeera ey'obulamu ekyusibwemuko tuleme okubeera abaavulunkupe naye tubeereko waddeko abali mu mbeera etakaabya nnyo maziga. Ng'osobola okugula omwana ekitabo, osobola okugulira omwana yunifoomu, osobola naawe okulyako n'obeerako n'akasindi mu nsawo. Ebyo bye tubaddemu mu wiiki eyo. Ekirala kye tubadde tukola, twegase ku National Curriculum Development Center okulaba nti tuwa ebirowoozo byaffe mu kukyusa kalikulamu eya senior 6 oba HSC. Nti kalikulamu gye tubadde tukozesa nkadde nnyo, ebibuuzo by'olaba ebikolebwa wano byakolebwa mu 2008 eri mu Bungereza. Ne system gye tuliko tukyali ku system producing ba administrators, naye system yaffe education gye twetaaga kati system producing abantu abakola emirimu egya bulijjo ri economy. Nti omuntu ayinza okusoma naye ng'ate tasomye byakubeera mu ofisi, asomye okwekozesa ng'amawanga amalala gakulakulana bwe gakola. Abantu abasinga obungi babeera bakozi ba mirimu so si banoonyi ba mirimu. Tulina ebyokukola bingi wano, twambala engoye ezibwebweru, naye bw'ogamba omuntu nti beera omutunzi w'ekyalaani akugamba egyo mirimu gy'abataasoma. So nga gye mirimu gyennyini gye twetaaga okulaba nti tukola okukendeeza ku ngoye zino zitukula ebweru, ne batuleetera n'enkadde second hand. Oli n'agula n'agulira ddala n'ak'omunda nga ka second hand, n'agula ne sokisi nga za second hand, lwakubanga obwongo bwaffe baabufikisinga awo. Nze ebimu ku byenkola bya mindset change okugamba abantu nti kisoboka. Bino ebyokwekubagiza omuntu buli lw'omugamba oli mwavu nnyo tokyasobola nakugula kino, oli mwavu nnyo tokyasobola nakulya, oli mwavu nnyo, ekyo kimwewandiika ku bwongo eventually n'amanyirira nti mwavu nnyo. Tetuli baavu. No.
Mindset.
Yes, kisoboka buli omu okubeera bulungi mu ggwanga lino. Kasita buli muntu ava yewaddeyo okulaba nti akozesa ekyo ekimuli okumpi okweggya mu bwavu. Naye waliwo abalina n'ettaka yiika 10, yiika 2, yiika meka, naye omusanga naye akaaba buki
nengaliri alina litudde.
Yes, kati ewafu ebusoga jenvwa osango oli ettaka yali pangisa abalimira kwe bikajjo naye ye talima bikajjo kyokka essente zaafunye nazikozesa mu wiiki emu ne basigala nga bayala waka ne basigala nga baavu abaana tebasoma ebizibu ne biyingirira amaka naye singa obeera okozeseza ettaka eryo waliwo kye tugenda okuintroducinga ku faamu yaffe ekya 4 acre model tukuyigiriza omuntu nti ne bw'obeera ne yiika emu osobola okugitemamu ebitundu bina n'ogasibwa nga kuliko emwanyi kuliko ente kuliko enkoko kuliko n'abantu ebyo byonna bwe tuba nga tubigendeddeko tugenda kwejja mu bwavu buno bwe tukaaba buli lunaku era nze nkubiriza abakulembeze baffe abagenda ku mikutu nga gino okwogera eri abantu tulekere okusiiga abantu mu mitima nti muli baavu nnyo muli baavu nnyo mwavuwadde nnyo mwavuwadde nnyo tebukyasobola na kufuna ekyokulya naye tetulabyeko be tuziika nti bano baafudde ekiringi kubanga ekyokulya tekyabaddewo baabadde baavu twongere abantu amaanyi okukozesa ebyo bye balina okwejja mu bwavu ebyo bye tubaddemu mu wiiki eno ne tubeerako n'ebago ebya marriage bill nga naffe tukubaganyako ebirowoozo ebyaffe bye twagala bibeeremu nga bisobola okutusobozesa okutambula bulungi mu ggwanga lino ng'abantu bafumbo ate nga twagala nnyo ekigambo famire okubeera nga kigumu nnyo ate nga weekiri tebwezeze updates zenjagadde okuwaako ku mirimu gye tubadde tukola n'ebirala bingi bye tubadde tutambula nga tukola mu ggwanga lino
okay kyenda musatukanyiza mwenda nemerembefami dovozi lya bonna twagala okubibaza niteekateeka zonna ez'enjawulo zemugera maaso n'okubeera nga mututuusaako katono ddala nga senakola ku nsimbi ku nteekateeka eyasoose abavubuka omuntu eyakakiwulira kati akyalina omukisa okubeera nga aganyulwa mu nteekateeka eyo
ye ssebo tajeti yaffe
era ayita mu miwaatu aki
tajeti yaffe babadde bavubuka wetwogerera kakati twakatrayininga abavubuka abawera nga 2007 abavubuka bano tulina ab'emirundi ebiri oba esatu abasookera ddala tulina abavubuka ab'omu kibuga nga mazima yazaalibwa muno naye ate ettaka ery'okukolerako teririiwo n'ebyokukola tebiriiwo n'okusoma teyafuna mukisa gusoma kiri awo so abo abavubuka tubafuna nga tuyita mu netiwaaka zaffe tufunyeko ababeera mu ghetto ababeera n'abamu tubajja ku street naye tukozesa networks zaffe ne structures enzikiriza zinnanyini IRCU kasita tuyisayo ekirango ne tugamba nti aha church of Uganda twagala abavubuka 20 SDA twagala 20 abasiraamu twagala 20 abo bapentecostal aborthodoxy n'abalala twagala bwetu n'abakatuliki ng'abo banoonya abantu abo abavubuka abo nga batuleetera so kati omulimu gwaffe kukola kwabo bakama baffe bwe baleese bakama baffe ye church of Uganda ye katoliki ye SDA ye orthodoxy bakola enteekateeka ne batugamba nti kati bano bemugenda okukolako so n'abalala bayinza okugira mu bitongole ebitali ebimu kati tulina ekitongole eki mikwano gyaffe babayita arigatu bakolagana n'abavubuka abaali abaana abato naye nga benyigira mu lutalo lwa konyi abavubuka abo baafiirwa kinene nnyo mu bulamu bwabwe ekiseera kye baamala nga tebanaateebwa kubanga baabawambanga bato mu masomero so abo nabo tulina enteekateeka yaabwe gye tubatwala ne tubakolako bwe tubatuuse eyo waliwo kati abayize okuba bulooka ez'omusenyu waliwo abayize okulunda obumyu enkoko n'ebisolo n'okulimira mu backyard farming naye abalina ettaka eddene tube enkarajinga bagendere ddala 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 mu rural agriculture kubanga kati buli kimu ekyokulya kyeyongeddeko bbeeyi kubanga value addition weeri so buli muvubuka waali twandimukubiriza okwetanira okulaba nti atwegattako okuyiga okutunga ne skills endala ez'omu mutwe baziyita za mu mutwe naye nze ndaba gy'emirimu gyennyini kubanga byonna n'asomye diguri amaliriza ng'akola ebyo byennyini
okay.
So tubayigiriza ebintu bingi okulunda okulima welding okuba broker zineza ezomusenyu neza interlocking ezokwesa maramu n'ebintu bingi nnyo bitubayigiriza nadala abaana abawala tubetagira ddala 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 okulaba nti tubakozesa okuyiga kwa foko era tugenda kugulawo program
okay.
Nga yeye tajetinga abaana abo nti bwamala nafuna omulimu ew'omuntu olaba bano abaana abagenda ebweru bagenda afubutuka eri n'agamba ngenda bweru naye simuteekateeke
awo wenyini enzikiriza etuka tutandikira
yes sir
kansoke mpisewo bakama mwotereko muno sekyenda musatu kanyenyeza mwenda na mirembe foma eddoboozi lya bonna wetugenda maaso n'okutambula nyongera okutegeeza tuliine banasa ba Inter-Religious Council of Uganda Reverend Daniel obadde okyalina ensonga gyowumbawumba nayo ate tugende ku nsonga endala
mbadde ngamba nti abavubuka bano abagenda okunoonya emirimu ebweru singa baba bateekeddwateekeddwa bulungi ebimu bye tuwulira byandibadde nga tebituuka okulabeerako nti wabeerewo omuntu ono asooka ayiteko mu kutendekebwa okutendekebwa kwatendekebwa balina okuyiga bafumba batya bakozesa batya bino beeyisa batya tebateekeddwateekeddwa oluzungu lwe tusomye abaana abasinga obungi babeera mu boarding schools akati awanukeyo mu boarding schools nga n'okwoza engoye tasobola n'okugira kitasobola buli mulimu gwonna babadde bagukola waka naye kati adduka agende afuke omukozi agenda okutuuka eyo ng'emirimu gy'ataakolanga nga gye bamugamba nti kati gy'ogenda
okukola
advertisement eyinza okubeera nti ogenda okukola mu radio station agenda okutuuka eyo nga bamugamba si radio station ojja kusimuulanga radio station weeri ojja kufumbiranga abakozi abakola mu radio station naye ye bwe yava eno bamugamba agenda kukola mu radio station naye emirimu gy'agenda okukola mu radio station tagimanyi ne bwabeera nti agenda kutuula emabega w'emizindaalo nga si byaliko agenze bugenzi lwakubanga bamusomeddemu nti omusaala gwa bukadde busatu kakati ne balyoka basisinkana ebizibu ebiri eyo they lack ethics they lack skills emirimu gye bagenda okukola apart from their academic qualifications bayivu bamanyi oluzungu basoma naye bye bagenda okukola bibateekateeke mu byo so Paradise Farm and Learning Institution or Institute awo wetwagala nawo okunyigiriza tulabe nti omuntu anagenda ebweru okukola yandibadde akola ki bino tubimwisemu afune sikiru eyo bw'aba afunye omukisa ogugenda abeere nga mugunjufu bulungi mu ekyo
okay.
Njagadde okwogerako
osobola okutwegatako ngaoyita ku 0700 53 59 39 oba osobola okuyita ku 0780 38 6609 otwegateko ate ng'etwongera ddala okubeera nga tembaffe tukutambuza aliko simu halawo munafa manya ne Joseph Nzide nkyala luka enankulabye
ali nyabo
wakati emirundi egisinga abaana bafune ekibatisa
ebweru
butamanya kubanga ero bagenda babonaaboneseyo naye nga ate emirimu nabona weekiri naye obutamanya n'obutayigirizibwa ebireetedde eddala obuzibu kati abalala bafiiriddeyo abalala babonaaboneseyo abalala bakomyewo nga n'ensigo temuli naye tusabe Katonda beyongere okusoma n'okuyiga kwate ebyo kubanga ebimu tulabanga ebyo abataasoma mutulaba nti sina Katonda kyalaniikisa abataasoma naye ng'ate munnanga omuntu wakola n'afuna n'ensimbi nyingi kale Reverand ayongere okusomesa n'okujja eno naffe gye tuli naffe ayongere okutuyigiriza tuleme kuwuliranga ku leediyo naye bafune emisomo nga bakubye mu bitundu tujja kujja tusome
tweyanziza nnyo
kale munaffe wena ekyomudamu Reverand
njagala kwebaza Katonda nti wabaddewo ogwenjogera naye ate amawulire gano twali getaaze bw'oba ogawulidde oyongereko mbalala era naddala nkubiriza abasumba n'abaweereza abalala ba pastors ba sheikh ne ba imamu okutwala ensonga eno nga nkulu wetutuuse kati tulina okutandika okwerowooleza omuntu okugamba nti okutunga ekyalaani kya muntu ataasoma naye nga tuyaayaanira engoye ezijja wano nga baazitunga bamalayika be baazitunga baani abaazitunga
bantu nga ffe
naffe tulina okukyeteekamu kakati wano okuzimba tekugenda kuggwaawo abantu bakatandika okuzimba okukanika emmotoka tekugenda kuggwaawo okukanika piki kati ebyo bye tulina okutunulira kubanga ze sente z'okwata omunakugamba nti olunaku lwaki ababoda baali badde bakaayana nga tebaagala kuguta olunaku afuna emitwalo ekumi emitwalo etaano emitwalo meka naye kati kyebalaakinga kiri kimu tebalina mutima gutereka
akola nga tumuyita ku bisimu nga lutatereka
takimanyi nga mulimu omulimu gwe guno okutuula mu ofisi njagala kubeera
neyatuyita omulimu
njagala kubeera kaawo egyo gye bayita emirimu
katifunoono aliko esimu wanjumu nange tereera nkufune kale ddamu okube nsobole okuba nga temunaffe nkufuna bulungi nnyo tosemberera rediyo yo ndabire ddala nga munnange nkufunira ddala bulungi nnyo buterevu nnyo tugenda maaso n'okutambula 9:39 na mirembe fama eddoboozi lya bonna nteekateeka ya muntu yuzo nange Eric Sempijja ku bufube bumu tuli mu mbeera Reverend Daniel tunoonya kukola naye ate era n'ebirwadde ebitutaataganya bye bingi tuli wakati w'ekirwadde kya COVID-19 bw'otunuulira COVID Ebola naye yennyini azzeewo tubadde mu COVID akyali Ebola wuno naye yakoze eki naye yayingiddewo era tulabira ddala abannayuganda balina okutya
nze naali gambye nti okutya tekwali badde kwa maanyi buli lwotya nnyo teweerwanako kino ekiseera kye tulimu kyakwerwanako kwaŋŋanga mulabe wakulumbira tekyetaaga kutya nnyo naye ekyetaagisa okukola kwe kuwuliriza n'okukwatagana n'abo be kikwatako kikoleddwa kitya amagezi ge baba bawadde naye nze saali agadde kutiiriza nnyo ne tuggwaamu buli lw'obeera omugumu owaŋŋanga omulabe ate buli lw'omwaŋŋanga omuwangula mu kuguma otandika okubeera n'ebyokola okwerwanako bw'obeera omwavu ennyo oteekamu amaanyi mangi totya bwavu obeera n'amaanyi mangi okukola okubweggyako kakati n'ebirwadde bino byagala okuguma ng'abavubuka bwe mwogera ennaku zino nti okukaluba omutima
okaluba emitima gyakaluba
okaluba omutima n'ogamba ngenda kufafaagana n'ekirwadde kino naye nfafaaganye nakyo ntya n'otunulira amateeka ge bataddeewo gagamba ki bagamba nti tonywegera muntu bagamba nti okulamusa tokwata mu ngalo bagamba nti tuleme okutya tuleme okubifuula eby'eddogo tumanye nti buno bulwadde naye tusobole okubulwanyisa nga tuli bayonjo tusobole okubulwanyisa nga bw'oba olwadde togenda mu maka ga muliraanwo tovwa wano n'ogenda n'osiiga abalala n'obeera ng'oli mugumu naye ng'ate weetaasa ate ng'otaasa abalala kubanga omubbi bw'aba akuyingiridde okuba enduulu ate nga buli lw'okuba enduulu okuba enduulu nga weerwanako eidha oluugi olwongerako ebikondo n'entebe na buli kirimu okwetangira omubbi aleme okukola ki okutuukako n'obulwadde buno tulina okulaba nti tukola ebintu ebituyamba okwetangira abantu abalyalyalya mu makubo osanga wano bokyekyo akanyama tumanyi bokyekya nnyama kaakikaaki bino bye bireeta Ebola obunyama obw'omu nsiko obwo obusolosolo obwo ebyokulya tukyalina bingi mu Uganda bw'ogenda awantu ennyama gy'olya bagyokyeza n'ejja bulungi
oba
ogitegedde nnyama ya nte ya mbuzi ya mbizi ya ki nadala banafu abatambula kone tugenda mu mawanga agali ebintu ebi kandi badde twegendereza kubanga tulina obuvunaanyizibwa bungi. Nze kankubuulire ntya nnyo okufa kubanga ebyokukola Mungu yampa bingi. Nina abaana mukaaga, ekigendererwa kyange kiri nti buli mwana nina okumusomesa afune diguri, kakati asembayo ali mukyakubiri, oyo bw'amala n'afuna diguri ne bamutiikira ng'agamba Katonda nti sibula omuddu wo mirembe, nsanyuse gwe wantuma mu nsi ngumaliriza bulungi. Naye kakati bwe nfuyira wano ebyo byonna tebikolebwa. Kale nina okubeera omwegendereza nnyo, nina okwebuuza gavumenti etaddewo mateeka ki, kiki kye tugenda okugoberera okulwanyisa ekirwadde kino?
Aye n'ogagoberera
kasooka okugoberera ebyo goberera ebyo bwe bakugamba nti obwa waka tobwawo olina ebyokukola bingi.
Evandani nzikiriza nkole ku nsimbi tukomawo ku nsonga.
Ya Mukama omusonza ajimanyi ajifako ajikiriza muhiruka
wotere buna pekyenda mutsarukalinyeze mwenda na mirembe fama idowozi yabona wetugena maso n'okutambula. Reverend Daniel obadde oyikyalina ensonga yogena maso n'okutambula
ku Ebola. Mbadde ngamba nti tugumye emitima tukole ebyo abasawo bye batugamba bibeera bigumu nnyo naye ifwe waffe mu Lusoga tugamba nti awabiwabi weetoolwa na maani. Omuntu bw'abeera nga mulwadde wa lukololo ne bw'abeera nga yeekwesa akolola oba kiba kikole ki kibe, so tugume tukole ebyo abasawo bye batugamba. Naye njagala kukubiriza abantu abeetoolodde ebitundu ebyo n'abakwasiza amateeka n'abasawo, waliwo ekigambo kya sitigima. Sitigima kwe kweraliikiriza omuntu, omuntu n'agwamu nnyo nga tayagala na kulaga nti ndi mulwadde. Ekyo kireeta okutiisa nnyo. Sitigima simanyi bwe tugenda okukiyita mu Luganda olulungi. Olino wakutegeera nti ono mulwadde w'Ebola tomusembe kakati n'obeera ddala nga ekyonziira ekitiibwa ennyo omuntu n'atya. Ekyo kye kyaleetera siriimu okusajjuka nga babasosola obusosozi obw'ekika ekya waggulu. Kakati ne bagamba nti obanga batusosola katubayingiremu, tetweyagalira katubayingiremu. Ate eyo bomu tesubwa, ekyo kyakulwanyisa ekitasubwa. Era omulabe setaani abeera afunye ekyokulwanyisa ekyamaanyi, kasita bano be basusula bagamba nti katubayingiremu kati obanga tebatwagala. So twalisabye nti abali mu bantu abo abaliraanye abalwadde abo tubabudaabude, tubaagale nnyo, tubagumye, tubazemu amaanyi, tuleme wano mu COVID walaba yali agenda kweyongera nnyo nga tukyali ku nkwata ya ambulensi. N'olaba babuukayo ba poliisi babuukire eno bali bakwata omulwadde nga bakwata omuyeekera nga bakwata obomubi obomutemu ennyo. No, abantu bano baagala okubakwata ne counseling okubabudaabuda, baagala okubakwata n'okubawa amagezi, baagala okubakwata n'okubagumya. Nedda togenda kufa gye tukutwala yeri management enungi, aleme okudduka nti ate bwena agenda eyo bagenda kuleeta poliisi bagenda kuleeta bino. Kituufu twandibadde tukola bwe tutyo, amagye ne poliisi be balina facilities enungi ez'okuhandolinga disasters, kubanga bino ebyaffe ebyabalala birwawo bo babeera bali standby. Naye ate tetwali agadde omuntu atwalibwe ngabakutte oba omuki. That level of stigmatizing mbi nnyo. Abantu baagala okubabudaabuda, okuboogereza, okubanyonnyola, okubasensitizinga, okubasomesa. Against baagala okunoonya ekyokulya naye oyinza okukifuna nga n'obulamu tebuliwo. Oyinza ate gwe bread winner n'ogenda okunoonya ky'onaaliisa abaana ate n'okomawo ng'oli mufu. Njagala kukanzaawo ekyo njogereko ku kino nakyo kiyitiridde nnyo. Accident ziridde abantu baffe. Olwaleero ku makya nga kuwulira omusumba gwe nasoma naye Reverend Dickson Kimbugwe abeera mu West Buganda Diocese, omukyala we yafiiridde mu kabende kyakabi nnyo. Abaawuliza leediyo eno mutumidde nnyo nendigyesalinga okusasira kwaffe. Ate Mugwanga mwona wiche ye mirambo jiva demingi juzi tuwali ye tenso lole ne yingira omuga gwebai tawuja abantu nebafuira o ebisolo nebifuira o biyali nsi tude abantu ekisera kino kye tuyingira mu baduki anyo kukola sente nja kudda wano tuchogereko road accidents abantu bafudde banji abantu bale madde banji naye ku mwenda tugenda kubeera nga tujjukira olunaku olwa crash victims worldwide abantu bale madde nnyo tusaba abali mu luguudo naddala abawuliriza radio eno enganze eddoboozi lya bonna tugezeeko bw'obeera nga gwavuga emmotoka gwaba abeera mugezi wekka bw'oba oli ku piki obulamu obufweko nnyo bw'oba oli ku kagaali bw'oba oli ku kigere ebino ebyokugamba nti ddembe lyange n'otambulira wakati mu luguudo ng'oli ku bigere n'otambulira wakati mu luguudo ng'ovuga piki n'ovugira wakati akagaali buli omu alina eddembe eddembe lirereko obuvunaanyizibwa tubeere balamu kubanga tulina okubeera n'eddembe nga tuli balamu
nga tugenda maaso n'okumbaumba Reverend Daniel ku nsonga eno ey'Ebola ensangi zino aramu tebatya Ebola naye batya lockdown gwe ng'omulungamya w'abantu gwe ensonga eyo gyogera ku opinioni yo ku lockdown eri
nze naali agadde batye ennyo lockdown lwaki banditidde lockdown singa baali bamutidde ne bakola ebitangira Ebola lockdown teyandigenzeeyo naye baagamba ekijja kikole ki nze noonya kyakulya kati ekimu kireeta ekirala singa baali bagambye nti nze bwe ndwala ngenda wano mu ddwaliro nabali betugambyeko abastigimizinga abayeeyereza oyo mulwadde omulaba asoose agenda oli ayasimula nti oyo awedde singa twali tukikutte bulungi ne tukikonteyiningira awo nti awulire okwasimula agenda mu ddwaliro erimuliraanye awulire ebbugumu agenda wano alabye obubonero agenda mu ddwaliro tetwali tuse ku lockdown nze lockdown sijagala twafuniramu ebizibu bingi nnyo bwe tubala abaana abatamanyiddwa ba kitaabwe bwe tulaba abaana abaafiirwa future yaabwe olwa lockdown abaazaala tebakyayagala kuddayo ku mirimu mu kusoma bwe tulaba abasomesa abava mu masomero ne badduka okukola emirimu emirala bwe tulaba abaana abalenzi abalina stress mu mitwe mwana wa myaka 16 naye ayitibwa taata talina buvunaanyizibwa talina kyasobola kukola bwagenda ku ssomero bano abaana abalala abato abataagendamu ebyo babayeeyereza taata jajja ani abaana abo future yaabwe yayononeka lwa lockdown ate nga bangi nnyo bwe twasembayo okubeera ekolo nga tulonkinga campaign against rape defilement n'ebirala ebifaanana ng'ebyo abaana twavumbulanga mu ggwanga emitwalo 6 abawala abaali bafunye embuto kakati bw'ogattako n'abalenzi emitwalo 6 aba bafunyisa ke kakadde kamu n'emitwalo 2 kakati ezo zaali disitulikiti ntono nnyo ze baatulagako kakati waliwo disitulikiti etaweza bantu 6 nti disitulikiti yonna yayonooneka so kati lockdown bw'ejja eya Ebola abantu bandibadde beddako bandibadde beekuba mu kifuba bagondera amateeka n'enkola
katusibwe
nkiriza nsibuleko bano bakadde bange ate nga mbatumira njagala kutumirako saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda ye chairman wa council of president ne bakoa chairperson zibonna njagala kutumirako secretary general YRCU mwami Joshua Kitakule n'abalala bonna n'okutumirako abeewange omukyala n'abaana bawaayo nnyo omuwendo ne tutabeera waka nga tuli ku mirimu gino mbatumidde nabo beekuume Ebola n'abalala mwenna mbatumidde basumba basheekisi baimaamusi mwenna abali eyo naddala mu bitundu bino mubende Kansanda mubeere bagumu munyweze okusaba ate abantu mbabuulire ekituufu si kyakuteekawo nti waliwo gavumenti kyekola naye Ebola waali Katonda afuume
amina Eric Sempijja Gemanya tekyusa kalimu.